ngibonga sengizothanda bani. Ngicela ungixolele phume enhlizweni yami. Ngicela umtshele nalo muntu naye ukuthi wena ungowami. Mina ngisakwazi, mina ngisakwazi ukunyamezela. Eyami inhliziyo dale funa wena. Mina ngisakwazi, mina ngisakwazi ukunyamezela. Eyami inhliziyo dale funa wena. Solo wahamba wena ngisalale ebusuku. Solo wahamba wena ngisathola ama-loveless. Solo wahamba wena ngisalale ebusuku. Solo wahamba wena ngisathola ama-loveless. Ngicela uma ubonakala, uma ubonakala ngicela uhambe uphenduke.
Mofela.com